Ministry ebyo bulamu ezemo kola banna Uganda bakyuse neyisa yaabwe ngemu ku nteekateeka ezigenda okuyambako mu kulwanyisa endwadde eziziyizika. Okusinziira ku Ministry Uganda efumbekeddemu agalwadde agava ku neyisa enkyamu omuli obujama, obuligo, okumala gamansa, kasasiro n'ebirala ebyekuusa ku mutindo gw'obuyonjo ogutatuusa mutindo. Ministry egamba nti ebitundu 9/10 ku nsimbi gavumenti zeeteeka mu byobulamu zisaasaanyizibwa kujjanjaba balwadde, nga kino nno kisobola okukyuka nsimbi zino ezisigibwa mu kuziyiza endwadde. Komisona avunaanyizibwa ku byobulamu ebyekuusa ku butonde Dr. Bati Nabaasa ategeezezza nti singa abaawo okukyusa enkola essira ne liteekebwa kuziyiza endwadde, kyakutaasa ensimbi nnyingi nnyo ziteekebwa emirimu emirala egy'enkulaakulana. Bino abyogeredde mu nsinkano y'okubaganya ebirowoozo ekwata ku mazzi n'obuyonjo mu Kampala.